Shash one of him.
Welcome to the fire department.
Zed by the fat.
Last time banana ilava endo gula titi no well after 3 days. Vakachoka kunchito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibaya matuma take away show kazi. Kachinja na pomwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Siba kipinga na contract iba nange na papa. Kuchoka bubangolova baba sakida bali papo. Tivela lelo beze uku mairo beze uku bali papo. Weekend kafika siba oneka bama nge na papo.
Tisakira kikeni mwele
Gachi mvili mvili usiku bama disa. Bama one kachenda lama baka puisha. Numvesa na chifundo kupeteka mochila. Ngapu kama wea pepa ficha. Niki uwansi pei nafika pede. Wanange na pabo angati JJ. Bobari 10 after 1 week. Na madanda ulo nishi mutumba valispe. Kukona bondi bama kana. Mavina ndie bakonda sana. Jema patebo na savana. Monga trapu bali pama. Bama one kasima. Koso na fiko so bakafora ni inkoko na vimpopo. Hai vili munkopo heta fuck off. Alikutia take jenga ba. Last time banana ilava endo gula titi no well after 3 days. Vakachoka kunchito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibaya matuma take away show kazi. Kachinja na pomwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contact iba nange na papo. Bubangolova baba sakida bali papo. Tivela lelo beze uku mairo beze uku bali papo. Weekend kafika siba oneka bama nge na papo.
Tisakira kikeni
Mali nubila mutente. Ever since the payday Boga de juna rente. Sala leke ni bashempe. Enari yech tente. Ni movie na makenke. Tumpa fiat body. Moka lab mech pes kala jojo. Pote arau za kashet na magogo. Detuba monan les pa ma social ni kongo. Ibona vala maso vala gogo. Jess chene tari kui. Dala man sata na mdala wa maziba. Gafola ni shapama. Shopping sprees. Kwala mau diaka mans. Personali nebo ngaluba nshisaka madaman. Gamone kabwela nef swende. Nasara dadi ponganya da swende. Logic at fach tide fiabu shilo. It's like cheese sila.
Last time banana ilava endo gula titi. No well after 3 days. Vakachoka kunchito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibaya matuma take away show kazi. Kachinja na pomwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contact iba nange na papo. Kuchoka bubangolova baba sakida bali papo. Tivela lelo beze uku mairo beze uku bali papo. Weekend kafika siba oneka bama nge na papo.
Tisakira kikeni mwele.
I want to look for food.
Where's the food?